Paul tries to eat a piece of apple, but feels sick again.
Lazima ashuke mpaka Horombo. Hawezi kupona hapa. Avute pumzi mahali panapo oksijeni zaidi.
Basi niende naye. Tushuke pamoja.
La. Uendelee kupanda juu na wenzako.
Tazama kule. Ni wale wanaorudi Horombo. Paul, afadhali uende nao. Kiongozi ni ndugu yangu, atakusaidia. Ukae Horombo siku mbili. Sisi tutarudi huko kesho jioni. Kesho kutwa, sisi sote tutashuka chini pamoja. Unakubali? Utafikiri marafiki zako wamekutupa?
Sitafikiri hivyo. Nitafurahi kushuka kidogo. Mahali hapa ni kama jangwa, lakini baridi.
What offer does Jane make?
Basi, niende naye. Tushuke pamoja.
What does Dominic say about the guide who can be seen in the distance, leading a group down the mountain?
Kiongozi ni ndugu yangu. Atakusaidia.
Here are two questions in Swahili for you to answer.
Paul anakubali kushuka mpaka Horombo, au sivyo? Anasema nini?
Paul anakubali kushuka mpaka Horombo. Anasema kwamba atafurahi kushuka kidogo.